Sunt Hussein! Mela felicit hat ku bawrkiya ka saar ku raidis. Horta waxa sala waxa qadara. Kuru qadara waxa qadara. Ay waxba tire. Mama ka wadiya. Mama ka khabrada. Ya. Waxa raad oxsi. Oh, very important ku ay like ray important tan say kalbu. Ana is borsa asula drad habto so tatash. Wa kada borsa la wata ku marta bra qab say.
Oh, gay alhamdulillah wallahi hasta mutra wadunta.
Wadunta may wadunta isli say. Ana ku tara hay qab.
Thank you so much.
I keep also at the
community. It's a win, but it's a lot of work.